yamde sappo e jeedidi silimaaji chapande tati to Bamako lamorde Mali ko won waktu goto yoni do e Dakar lamorde Senegal.
Moussa Omar Bari
teddube heedibe RFI on calminama bismillah mon e kabaruji di to Mali halullaaji e ningoji e no jokki dum ko tiagal de ardibe lam faddi ngu yetti hanki pellital e dow degree ngam dartinde golle pelle dawriyan koje e der leedi di e kala ko faati e dawro hewbe no jirdum hono no lamu yayam dolagu e saha de wotiji sardiyan kobe ngoni e heblanade nyande no gas e jenay lewrundu ngonden ko e der leedi togo pelle politique loldi e lam ngu nantini yubbinde seppo balle didi garoje do de dum ko hollude mette mabbe ko fati e waylugul dosgal leedi di latima hanti Ukraine jogi jodanibe e der leedi Côte d'Ivoire dum ko tiagal de ardibe di leedi ujjidi ambassade e der dindo leedi Côte d'Ivoire e bete hande chukko jagordo mabbe kalfinado jokkondire latini ngoldo ujjidgol e der dindo leedi teddube on calminama bismillah mon e kabruji di tiagal de ardibe lamu faddiw Mali chiefi o decree ngam dartinde golle landaji dawro e der leedi di saldu Mali halfinandu kala ko fati e humpitoji woni ak jinganobe kay be ardibe namnima dendangal mediaji woni teleji e radioji ha e ko nandi hen de dartinta kala ko fati e golle patude e dawri yankagal e der din don teleji e mediaji be irima kadi teddingol den don sifande de ardibe lamu faddiw Mali chiefi hanki tiagal de ardibe Mali yetti ngal pelital dartinde golle pelle politique e der leedi di wodi soudbe hen kongi ngam hollude mette berne mabbe e ngal don pelital noy mabbe Ousseyni Amio Guindo gardido fedde politique kodem e der kongi makko holiti ngal pelital noddi ko lamu yayam dolago e der dum onodi wapere golle e der wertango leedi di soudbe kongi e ngal pelital dartingol landaji politique e der leedi di Issa Kaone Djim gardido fedde politique ARCT Faso Kawele hedan hen tiagal kam o yirdum ne ko yillamu yayam dolagu e biol makko be ardibe lamu fadde o Mali ngoni koy hutraade lamu ngu ngam wadde ko be bela ketoden dum e fandu hala Aisha Sow
pammi mi hen tan leedi di heban damal yaltude problem ngaji ko biete crise politique bo kambe joni hay goto susa halde parce que mbadi fou interdit ko yidino politique yibbe parti politique la mi mbadi batoji wiide mi yarlaka yaade transition sans délai dum don yidi hollude tan kambe ndi lamu beddo sa hali hunde tan ka jawo kaso don kune ko min ji hen tan ko fuddi joni tan ko dictature quoi parti politique en fuddi joni ci tagal dum do so wara man notifier tan ay goddo sous halde ngay ko min ji hen tan ko tuba ko be biata ko confiscation de pouvoir sa wi parti politique wadde suspendi o de heddi ala ko heddi parti politique ko halde yimbe halde ko hakasata halde yimbe ko ne way wadede halde yimbe ko woni démocratie ko woni dégere ko woni kawral tawi dum fu parti politique wattake jono o do watte joni kammi jogi labu bo be bara ko be jidi
fal hande surbe di kongoli Mamadou Ismaila Konate Awokadio e der leedi di e biol makko ngal pelital ari ko yolde démocratie e nyimnude lamu dole e der leedi di ko fati e ngal pelital ardibe lamu faddiw ngal be etti hanki fedde onine suuti hen kongudi e gardugol tambido hakkili ne danke e der fedde de o yimande ardibe lamu faddiw Mali ngittata ngal pelital no yaawiri o suuti di kongudi ko tiagal de holli ngojaaji mum e der dindon leedi ko fati e ngal pelital e biol Abdoulaye Maiga tambido kongul lamu faddiw Mali sabi ngal pelital ko tabintinde jam e dejere e der leedi di e der dum non e der leedi di e habanade ha hande e kuliyan kake der leedi di dum wadi ko e sahande ardibe leedi di ngoni e heblanade jonde gendire hakkunde e malinabe minati jallu asalminama
min salminima Moussa Omar Bari mi jowti hedibe
o kabaru nantina e sahande leedi di wondi e tiadele mawde
eyo Moussa no birulani madinajo mo jida fufu hande ana wulla batte tiadele gonde e leedi di tafon lewru korkan jaltude e mudum dum malinaabe tampisannen sabi e dey mayru fu fo bibbe leydi ndi kebali kuran nono haniri tawene wulare de meedal warude wadi e dey ndu lewru korka e mali on alhaali lati ke sababu mayde yimbe hewbe dum no tawti tiadeede ngure lebbi kewde joni na malinaabe ana gondi e tiidalaji cogguli ko nyaamete gilla beedo gollo cogungu fa yottaade nyaku gollo na e mbiyam wayde jaatina hebude ko jidda sodude hertoribe faggude hewbe kolliti laamu mali heddoraaki kadisi dun wadi so e bawali buyture ditti dallaaji hertamu yangure e kuranno yoga e herto yoga e horebe pelle politique leydi ndi kolliti ardibe be bamide dabere ngamno e baberi heddade laamu hakkunde wungu sabi yimbe hewbe hande to mali ngoti jingande be horebe de pelle politique jati nan nantinino gilla e noga e jeegonno lewru jabbindu horebe horebe di dawroji tawdaka e laamu konun ko be gilla den dun be gondi e wullitaade laamu hakkunde wo civil kangu daranaade wadu gollo woteji horeya ko leedi dino yaweri
minati jallo a jarama din kabruji totogo pelle londide lamgu ngandini cheppan aljuma jango e aset bawo jango dum ko ngam hollude wonde be jaadani e ngol waylugol doskal leedi gal horejo leedi ndi yidi wadde be badi e alkamisa hande jonde hakkunde mabbe e jaydiyankobe e der jonde be kulliti dalillaaji di jagorde kalfinado lamibe e diwe e holli ngam hadde go seppo wana hunde horminde sariya ketoden o mo ganduda ko apevon doji apevon horejo fedde politique FDR gotay tawanobe nde jonde e fandu hala aset
Les observations soulevées ne sont pas pertinentes.
Dalillaaji di jagordo o addi ngam hadudi seppo men go nyibaki haynoko ha tinki non be mbi ko min teddinani sartio kanko jagordo kalfinada lamuji diwide noddi horebe pelle politique lundidide e jondi e den jondi o holli wondi o habrama few jobi seppoji di ina ganni yandi e do darinibe dena gongu yandi e galleji député be e yaltindi jangobe e dudide bele ben ina tawe din seppoji be ngala hay dalilu goto ko lowo ko dum min ganni wadi min noddudi nantinobe kabruji di ko ngam holludi bibbe leedi ndi e wondi cagal leedi kala kala ko kewi ko lamu ngu defoto sabu kala biddo togo ina jogi hakki seppudi ko sariya mangal leedi ndi rokki men dum hay fere woteri ittata dum
Saldu Nigeria tambidu cellal tinkini wala mbiyen holliti wonde ngo nyaaw feñu e der di wala Sokoto to rewa hirnaangi leedi ndi ha saabi mayde yimbe nayo wana Rafi Dabu ko dum woni ko andini docteur Jide Idriss e saande o yetti kongudi to Abuja la morte leedi ndi e der dum andini wonde wittoji na jokki ngam ngudo nyaaw ande kono kadi e mabbe be ande holko saabi e be mayde mabbe leedi Ukraine uditi e de bete hande ambassade mabbe e der leedi ko diwar o ambassade no tawe e der kokodi legal e der Abidjan ko e dedo bete hande ciukko jagordo mabbe kalfinado jokkundiral leedi mabbe e leedi janane udditi odo ambassade dum no hollo jokkundiral modjal hakunde leedi Cote d'Ivoire wondude e leedi Ukraine ngam keben hen ko labi ketoden jangtore Abdul Aziz Diallo
leedi Ukraine udditi nde yakorde mabbe Abidjan do sabu sembingol hu wondiral mabbe e leedi Cote d'Ivoire feondo katawi do Ukraine hino tampiri kippugo leedi Russia lambe Kiev hino hab bori ardi be Cote d'Ivoire ben ko feñi wano no holliri non iya ko rado mabbe on Pivovarov Yuri
nous attendons le soutien politique
melen habbi wallirede dawro e tawtugol jonde windere encore fi buttu wada ende Suisse melen habbi yobe tambito juubindi yaltingol yeyo agabbe e yoga e ko remete Ukraine ko yeyo te ko leede Afrique melen habbori Cote d'Ivoire ballal kam batu maungu dental leede adunaru
par la Cote d'Ivoire au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies
Cote d'Ivoire war holli e kongol hikkido jagordo mabbe halfaado huwondiral e leede janane wotabuna watara wonde dartoday e Ukraine wallitobe no buttu tabitira ka mabbe
je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie
me heedintina ka jonde men do wonde leedi Cote d'Ivoire hino teddini ndimo e keri leedi Ukraine hindi yeli yonde hare accu yo buttu e deejere rutto e Ukraine e hore no yawiri
ainsi que le retour de la paix dans cette région.
Leleede didi fuddino huwondirde gila hitande ujunere e temedde jeenaye chapande jeenaye didi de sodindirani ko fawi millionji temedere e chapande jeetati dollar e hitande yawtunde Abdulaziz Diallo Abidjan RFI
Abdul Aziz Diallo saldu kisa saldu hande fedde gotago windere uni holiti wonde betini pelital Israel patungal e natugul ngura e der bande de Gaza e der dum fedde de irima de Israel beydata webtingul natugul ngura e der ngal dun diwal e sahande saldu woni e jonde be koliti ngojaji mabbe ko fati e gonka besnguli gurdi e der ngal dun diwal kulhuli hin e yurmede ha e hege no hula otakai beydade hande lorde din dun besnguli onakai chadele beydima e der ngal dun Cameroun diwala porondiral ina jokki hakkude jagordo Cameroon kalfina choftal balli wondude e gardido fedde choftal balli Cameroon woni feka foot o magadda kray ko gardugol Samuel Eto'o dum ko tiagal nde o jagordo toddi goto e heblobe kipo Samuel Eto'o holiti wonde o yadani e gol toddi gol yamde sapo e jididi silmaji chapal nay to gine
Moussa Oumar Bari
teddobe bismillah mon e hello dimmo kabruji meden hande ko alchemist eno kala alchemist ko radio gollodido e der dum mayen jah tonto leedi gina jewtiten goto e biitedo cierno aliso gardido juudiji radio eno wi'e kanya zik fm kono dum ko hande e taskaram mon on tottama kongol on jewtidi e fatoumata sisawane ko yewiti e pellite de artibe e leedi cote d'ivoire yetti woni hadde jula balabel en yede yoko en nokkuji e der legal e der bien legal hande e lamorde leedi ndi
Radio Gollodido men
on pami hello radio gollodido hande jabbiden ko biete do cierno aliso ho radio kala ko yewiti ka radio kanya zik fm tayngo do radio ina tawe tonto diwal kinja dum ko en der leedi guiné o yewtidi koy umuba ketoden hakkune mabbe
Radio jokkondiraado men hande heden jabbi cerno Aliou Sow gollo wo radio Kanya Zik FM en kure kindiya bismillah mo
njarama man salmini hedi yankol mo der annaw
mono fala on hedaade kaka toppere jelu o hedoto on
to men ka toppere go fus e jeedi
konto e honto woni ko heda don
beden heda der sare kindiya nen doode ha telema sarlo kayum ko dewli wonde sera tare kindiyande wana mamum heda telema kakona kare dunga ka capital nokeli go
e der ko yawtin ton kon fo ko honno hedi yankobe mon be buri yidude
emission okimirgol hakkilaji moddi ara emission on ko yawto fi pewal fi ko honno fejjude e lendi honno fejjude der sare kindiyande ko sigadin don
kon non sendi radio mongon e di aluttudi
Radio amenon ko radio associative communautaire ko dum woni radio on ko sokabe hauti e jonnendiri juude wadi radio on wadi raka fi yo tawta golleɓe ma dum ara ko fi yo radio on nadu jawle ara radio on ko wadi rana ko fi e wallita gol jama on tentini non sukabe kanyum leydi kindiyade ko dum senni meedi radio jo ay bayne ya radio ji ko wada di haray e fi yo ngalu latu
Ende ko RFI yawtinta kon fo ka radio mabbe onon kade ko hondu yawtintin ton ka radio mon
ko kumpite be ere de bimbi e fiirde hen lakki kidon men fe inde ka radio men do
hande ko ndum buri e lollude nokure kindiya
ko fi di nambaraji woni di wadde hore lawongol dubi fejjuno di seeda do har lawol janol fejjungol kindiya be nango route national numero 1 ko lawol bonugol foti seeda kanyum bonugol lawol gol wadi ha lando follino do fejjudo dum ko professeur Alpha Condé kanko e chinois be geri fi gollugol lawol gol e der gollugol lawol gol lawol gol gollama ko do gol wawlata o hewrata do haray e leggal ma bornure hollaw de ko yerdum do dogoto ma dum virage no yeso lawol gol ko ala do yewtude e dum do wondi e dum moojjam bari kanyum wonbe dogude he yimɓe ɗo dogirde moƴƴa sabu lawol ngol ɗaati kono fus waɗaka tata andingol lawol andingol yimɓe ko honno ɓe yarata e hoore kañum lawol ngol iwi iwgol Conakry ya ha mam ɗi sakkitiɗi wadde ɗo ɗe ɗiɗo fayda ko jande wu ko jande oto wallo yani fanɗi tato nayo ma yeyi hooreɓe ko gandal ɓe tata hakkil mum no towi seeɗa landama gon ɗumi wadde ɗum ɓe wi won tata ko yimɓe ɓen gaaɗi doga moƴƴa kono ɓe holli wonde e leɗɗe go kadi ara yimɓe ɓen ɗo doga kono noon woɓɓe goo wi wonde haray ko tawde ko wonde lawol ngol ala yewtude si tawi watte ɗum ɗon haray ko fi yiite ngen programme yiite laggine on ko canɗi ɗin woni jonnude yiite moƴƴa ko watte hoore canɗi ɗin ko moteur ji sunnude masout ko ɗin arta wallito canɗi ɗin hari si tawi woni hari ceeɗungu naati haray diyan ɗan ɗan cippoto seeɗa si tawi woni ɗan cippike seeɗa haray e machine ji wonɗi golloɗi ɗin ton ɓena tribune ji ɗi ɓe noddira no yiilade fi yo yiite heɓo harayno haaniri donc on andi jama on jande o ñande harayno ɓeydade no darnede ñaamugol ngol yiite ngen harayno ɓeydade kono yite ngen kañum tigi ala ɓeydade kono ɗum woni yite ngen tabita fayda kono wonɓe jondugol jama o yite ngen ñande o ɓe yewtay ɓe holla wonde ko ɗi quartier ji ɗo ma ɗum ɗe cahe ɗo woni heɓude yite hannde ko ɓe ɗo woni heɓude janggo kono ɗon soji jama o nga moƴƴano
so landama kawaynodirten ɗo ko gallum honkum faala ɗo yomin okkon
lama sidi be mamum
on jarama mi weltanike on fota kayre fi fulfulde
min kadi mi weltanike on moƴƴi
jarama lama sidi bé kono kadi dendagal wonɓe toon to mamu e nder leydi guiné jarama kono kadi ceerno aliou sow jarama tedduɓe hande taskaram moon on tottama konngol on jewtidi e fatoumata sisawani ko fati e pellital ngal gouverneur abidjan ƴetti woni haɗugol alhaali toragol walla yalgol e nder lamorde nde holko wonno hen miijoji moon kettoɗen
souleymane diallo sénégal en côte d'ivoire finde nde mawɗo leydi on toon yiɗi darade accinde yelagol ka dow laawi yelagol ka dow laawi de wata ɗum accinde fatoumata sisawani haaray ko etade feere haaɓo basal e nder leydi ndi lamɓe afrique ɓe si wiino yiɗi accinde yelagol ka dow laawi ko e sama kala ɓe woni ko e fijirde yimɓeɓeɓe woni ko e tampinde miskina ɓeydugol tampere e leydi ndin ɓe woni saabu wonɗum si ɓe yinno accinde yelagol ka dow laawi ministre ji ɗin e député ji ɗin e président république ɓe acca e wujjugol kaalisi ɓe naɓaka leydi tubakoɓe maroya kaaliseji mabɓe ɗin heddo ka banque ji nder leydi côte d'ivoire walla nder leydi men afrique tawa no anda ber jawle ɗe ɓe jogui kono tawa ko ber jawle daganiɓe ɗen ɓe joguiti
ɗon laamu idaye ba nde toɓɓere ko fonde bartinde tawni wona haala hewka ko gila e jooma ɓesguji en poti darodirde e laamu ngu e waajade ɓesgu ngu beela pellital ngal ngal battina par ce que ɗum ena jeeya e kisal leydi saabu fatoumata sy sawani otone siindoma ne doga jiɗa ustude ponumaɗa fetta walla allah dandu hunde wonde kewa so tawi noon yimɓe ɓe ganduɗa ko wayno sugaɓe walla yimɓeji woɗɓe ni daari koye dow bedda ɗum ne wawi addude accident ko kasara hay sinno ko fittandu wotoru ko kasara surtout noon wano koduwari no hewirini yimɓe si tawi ɗum waɗaka ndenka pour no yimɓeɓe kisiri hakkude mumene otoji e machine aji ɗum wawi addude probléme mawɗo mo ganduɗa ñalawma goto ne wawi bonnude bonande nde ganduɗa nde yawta yejitede e nder leydi
eɗumon diallo samburu thiambo côte d'ivoire hono gouverneur woni sise ba konngo on ɓami pellital wonde kala jirlinowo marchandise muɗum waɗa e bourwetaji ina yeeya walla ko wayno yelotoɓe ɗum ɗon foof hande ɓe katti ɗum e dow laabi abidja he par ce que ɓe mbi ko ina heewi circulation heewi laabi ɗi keewi ha diwti mons aɗa jogui nokkuyel maɗa wawi yeyde jooɗoɗa to gotel so ɗum ala yirlinde nde kam koɓe hattuɓe ɗum walla garbinade ɓe yelotoɓe hayso wona almuɓe kam taw ko yelotoɓe tan foof eɓe katti ɗum no feewi par ce que ina heewi e askidaji ko ɗon kam o ɓuuri tuknade no ƴettingal ɗon pellital gila alarba ɓennuɗo oyto yiyande meɗen hen kam ne waki de ina heewi yelotoɓe ina heewi kadi yirlotoɓe aw ko wayno yirlinoɓeɓene ene wayno afrique lesdinaɓe kam ne keewi hen non so hattama kam ko ɗum caɗele mawɗe wonande hen par ce que hewɓe ko hen guuri hen guurini kadi ngaalyo muɗumen ay yelotoɓeɓe kadi ko noon ina wayno ɗesi wayde kadi hay kañumenne ko hen guuri
laawol gandal e nidi ummuba
heɗiyankoɓe RFI fulfulde on salminama e oɗo taskara me ñande sappo e ɗiɗi lewru nayaɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi e yewtay fi naadugol digital woni hutorgo karalle kese ka nder duɗe ɗum koye juma yamdi jeetati fawɗum silmaji capanɗe joyi on fo on salminama
Moussa Oumar Barry
tedduɓe ina jeyno ko ɓurno tengtude kabaruji meɗen alhaali mali caggal nde ardiɓe laamu fadde ngu ƴetti décret gam kay riwtude nambiyen jowde golle dendagal dawriyankoɓe politique ɗi hallulaji ɗi jokki saabu hewɓe mabɓe jiri ɗum tan ko hono no laamu yeyam dolagu esa hande woteji sardiyankobe e diwonuji ngone heplanede der leedi togo e be ganda ko pelle lolndide lamngu koliti wonde cheppan jango e bawo jango tay fandare ngo seppo ko holude mette berne mabbe ko faati e waylugol doskal leedi galla to leedi Côte d'Ivoire Ukraine hebi ton ambassade dum ko e bete hande cukku jakorde mabbe kalfinal jokkundiral leedi mabbe leedi janane udditi en on don ambassade dum no hollira jokkundiral modjal hakkunde leedi Côte d'Ivoire e leedi Ukraine teddube on jaarama en jetti Salif Diawto karallagal to jokke hedade njubbudi RFI fulfulde e dow wujjete tobere RFI tobere FR chelal FF joni joni ko taskaramon kiwal tarindi ko Abdoulaye Diallo firani on
kiwal